Genie X double six.
Fresh out from NigerRemix.com.
Vimacho na zake lips kumpata surprise. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu. Mabizi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo bio kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu. Dali yupo moyoni na vyomuona usingizi jamani, Dali yupo moyoni na vyomuona usingizi. Wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu.
Fresh out from Nigeria.
I love you.
Music Slicer.